baline. Ugangala ni topic baline. Ugangala ni topic baline.
Sako noti zanga, noti ni onso krompe na pala ifyanga. Ati ni kamaize bati kama vipanga. Future na Chris Kevo imba vana banda. No wanda wali na malingi ya teatu kumanda. Vama vipanga, yonse nozifa kapo. Isenga pinska, story vatite kapo. Vatishimika, ise pita pita. No kumpe na maningi pali vintu veta chita. Vinci mawakanga tumende ya bini. Pali story yanga, utuwa lile kwet fini. Brother man, usanteke fini.
Uwe ugangala, umangala, bize pala ifyanga.
Ugangala ni topic baline. Ugangala ni topic baline.
Ziwezako
na ine ni ziwezanga.
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 Mind your business, yeah.
DJ Connect, pandemic.